Whoa, ghost corner around here. The west is zone
for the town.
Shusha voko tsunami, bado wa ski. MC nile shushwa ni wafunze kwa pasi. Mti ni mlefu na matunda siafiki. Kiongozi ni mwenyezi na nakaza kwa bidi. Weka nguvu nyingi kutengeneza kazi. Waminyaji wapo wengi wapiga pini kwa makini. Dawa kuwa mtata na kuzidi kujamini. Michano mfululizo kanimepandwa na majini. Mina tengeneza kesho na tengeneza ukumi. Traki kwa mijeti machine ya isukumi. Visa vinazidi lini zame mfukoni. Slatosha ulimi kupitia fani. Mishe na lakati zimezaliwa magetoni. Maisha kihuni, knowledge kichwani. Draft ukutani, logo kwenye t-shirt. Ngoma imeiva DJ chalaza scratch. Kuzwa na mta, tuko fili destination. Flow za mafeki, hapa azikai. Laie wanakaza japa wana maslai. Kaza mwanzo mwisho, paka tirailai. Na mizuka kinya mwezi wanasema mystify.
What?
Wanasema mystify.
Yo, hapa kazi, funga kazi. Kisa na humziku wa machizi. Funga kazi, hapa kazi. Kisa na humziki toka switchi. Funga kazi, yeah. Hapa kazi. Kisa na humziku wa machizi.
Na kila mwenye skill, askie neno. Kinywa nafungua kwa patia somo. Kupitia tungo hizi za mtaani. Bazo mige zao wanaita za kihuni. Macho ya mawili na tatu bongoni. Nguvu akili juhudi na imani. Na hii fani utamaduni. Ugeuke dira kuzo maishani. Kuzo nishani imevikwa mtaani. Tomo wakibana ndichezo magetoni. Hiti mtaani, uza kwa mtandao. Ala katika wasachi kisha nilete mafao. Boom box rap, old school flow. Na pale na potimba, watimbi mabisho. Michano paka so, hot to the cold. Na hala if you hear me flow, can you feel me flow?
Hapa kazi, funga kazi. Kisa na humziku wa machizi. Funga kazi, hapa kazi. Kisa na humziki toka switchi. Funga kazi, hapa kazi. Kisa na humziku wa machizi.
Somo wa kibana, nichezo magetoni. Iti mtaani, uza kwa mtendao. Ala katika wasachi, kisha nilete mafao.
Traki kwa midjeti, machine ya isukumi. Visa vina zidi, rinizame mfukoni.
To the hip, to the hop, we don't stop. Cross the corner with the real hip hop. To the hip, to the hop, we
don't quit.
We won't quit. We ain't quit, nigga. To the hip, to the hop, we don't stop. Fuck a town with the real hip hop. To the hip, to the hop, we
don't quit.
We ain't quit. We won't quit, negro. That's the message. You should keep it on mind. Waendelea kubana, afsi tunaendelea kuchana. Leo paka kiyama,
noma.
Ghost Corner,
Ghost City,
SP Music, Poker Town.